monna sa ulo ha gata go betwa ke le gadima ena mudumedi wa manneti neti polo o kala go ruta diputa wa mangwalo o kala go bolela ka mangwalo against the flesh, but it is against the spirits, the principalities, and the authorities of the darkness. Oh, Linzila Paulos, Linzila Paulos, Linzila Hana wasile fatse o phusuga are rena le le a go le godimo le sa Juan Cariata ke pulo si haruta wa tumangwalo uta are evangelia ke bolalang ase evangelia ka it is the gospel of Christ. Oh,
Onari ruta katumelo.